exclusive from TwinJams.com.
Sisi ni wale tuliokopa tukapeana, tukashauri watu kupendana, waliosusa tukawapa moyo. Sisi ndo wale tuliposti kufa kuzikana, wapenzi saizi tumeachana, mapenzi kosa ni kasoro. Hatuna voto tumonga paka kucha, twasubiri majibu mpaka moro. Sabuni na mafuta, alfajiri bafuni ya ugodoro. Nimeshinda nkimomba Mungu, nga mkafiri na lewa neka ugoro. Jazi na ngangania, na sio siri na jifariji na bia. Wo wo wo, uba unitete, kuja uniage sawa nina pupa. Kamba nijinyonge, uwa ni asara niwe nimekufa. Toba au nisionge, penzi ni mabuyu wezu katafuna. Chunga nisikonde, migali la maji nimekwama. Sorry kamba to me, for real na kuitaji. Sorry rudia na lami, moyo na kuitaji. Sorry kamba to me, for real na kuitaji. Sorry rudia na lami.
Jiroga uchawi, ukigonge uneza kaba. Niko chini ya mwembe busati, nyembe imeanguka ijaiva. Ningumu nishaona wa Bugatti, wanalilia penzi udavida. Uba unitete, kuja uniage sawa nina pupa. Kamba nijinyonge, uwa ni asara niwe nimekufa. Toba au nisionge, penzi ni mabuyu wezu katafuna. Chunga nisikonde, migali la maji nimekwama. Sorry come back to me, for real na kuitaji. Sorry rudia na lami, moyo na kuitaji. Sorry come back to me, for real na kuitaji. Sorry rudia na lami.
Exclusive from TwinJams.com.